解。Jero, women talk face to face, man shoulder to shoulder. Wanapiga makelele afa kile kisoda. Tunasambaza yumbe hatupigi masoga. Wameagiza pizza na wachumisha maboga. Kupeza kipata muda wa wakubwa ndo huu. Utakumbwa kizunguzungu kwa umevunjwa kung fu. Niko fu, my mama never raised a fool. Tembeza kinasa, mic check 1, 2. Piga pedeli chaka limesha kushinda. Mkipewa muda kuchana mnajitangazia kupinda. Mashereno kusiganja mitungi na madem. Bado mnajiona wajanja makanjanja kwenye game. Temana na sisi temana na hizi mbanga tizo. Kawambia lo kutuma hatutaki matatizo. Nya wakati tukifanya mangamizo. Wambia watoto kupati wameingia anga tizo. Yeah. Amsha makarama, amsha amsha makarama. 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 Pase mic, yeah. Tembeza kipaza, yeah. Pase mic, yeah. Tembeza kipaza, yeah.
Sini mbupu na mwago pupu kwa suku yuku marufuku. Kuziletea dharau buku buku. Zetu zabi, please warudishe kazini. Hawapandishi mizuka, wanapandisha majini. Katazo la kudumu, wadumu wanafata ambi. Hawasikizi maelekezo, MCs wanafata rambi. Story ya kutisha inapofika juu ya mboni. Uneza nikuta popote liyapo chimbo Kigamboni. Chem chem, rado kiraka. Me don't give a damn, ni kuilinda mipaka. Ukita kideluse, nakiambia panda. Mwambia kakako achekelele, afdeki mekula kanda na wakanda. Nje na ndani, ndani na nje. Wananita chinje, chinje, jisogeze ni kuchinje. Bado swali sela question mark. Hatufosi kimentali, so slate work. Eneo la mzingo, amisha dago mapema. Labda pesa, hamtu nyimi kuhema. Sikufunji ugoko, sikufunzi kwa viboko. Acha mukoko, sela samba, skara, kamusoko. We aim for the moon, toko spoon baka kwenu. Tunabonyeza michongo kabla kubonyeza menu.
Amsha makarama, amsha, amsha makarama. 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 Pase mic, yeah. Tembeza kipaza, yeah. Pase mic, yeah. Tembeza kipaza, yeah.